Merezi masase wewe
sonela
shirini yanga randa yanga wewe
sonela
uranzi wawanga Chitekete changu
Suwedela tuze
Wewe
Sonela
Chinyeke changa Nyeke zaribone
Thank you.
Anzikushisi mababy yoyo zakuranza. Anzikushisi mababy yoyo zakuranza. Anzikushisi mababy yoyo zakuranza. Anzikushisi mababy yoyo zakuranza. Anzikushisi ma baby yoyo zakuranza. Anzikushisi ma baby yoyo zakuranza.
Can we do the last part? I want you to hold your neighbor.
Masiba maneni sonke simunye one.
Wonders. Hallelujah.